ngizulelene ngoba tali mina ngeke angikwazi ukwamukela utali kandini masihlale phansi sikhulume idlulelendo ngoba tali mina ngeke Kodwa tali wami ngicela ubuye Ngoba tali mina ngeke Angeke Angikwazi ukwamukela ngakhetha ngakhetha ungathiya ngashweba Kodwa tali wami ngicela ubuye Ngoba tali mina ngeke Ngoba tali mina ngeke angeke angikwazi ukwamukela
Tell me now, girl.